baby. Omete Kenya ngoma, we mama, ngoma, mama. Akili nesita imegoma, mishu wa really kigoma, kigoma, kigoma. Oh, 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 baby.
Usinipe vyote mimi, utaniwa. Kwa hiyo roho yangu, oh baby. Usinipe vyote mimi, utaniwa. Kwa hiyo roho yangu, oh baby.